Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale Americati ta kabega jumatat galgala ke sasa alama walakka jal kabega sasarit meter bandi digdeminama digdemishani sodomi tokorad Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba Fagoo da radio interneti satellite nail stati facebooki dan kanin saganta ganyo doftan daggefato ta ganyo jalla tamo akkamultan robi fulbana sodoma barkumana digdama akkalakob sa Ethiopia timo fulbana digdama barkumana makul sadi kesume san kesan ran nemu danditi kanin filanno biyole sa sadasa sadi fudwa ke nyaratti president ma United States dorgomu jiran karimam toni lama republican ra Donald Trump democrat ra Joe Biden Alkandabre, Midiarat, Walfal Midura, Angarab Solitar Bachubege Gesan. Yero Dunya Wifelano United States Fula Devi Fatejir Tukanati Gamakani Nimmo, Wifelano Gana Commissioner Gamta Africa, Walmonika Sejra. Mannimare Bulchisanano Tigray, Korasator Bandabege Gesen, Partilen Filano Tirmatani Garu Barchumar Gachun Dendain, Palama Harake Sat Sagale Male, Barchumota Kurashanin, Akakoda Furatan Mute Sejra. Partili murti cefuratan nijiru, kam mormes nijira, kan seche jenno sabeksizu nijira. Kandeni kabroda afagat ungrasa ganta kenya tinwalin turajan adagifato ta kenya, producerin tamsasa ranu gusu tamire, tamsasa internetif media wasumma kakinde situmo tigistigameti, oduf gara soratan sindabarsa.
Babaratole, ansora alaket. Jeli presidenta amerikata of dorgomu jiru, Donald Trump ifi Joe Biden, eda televijini ratbani, wane geribiya hujjachu dandani. Wan duri hujjatan irratti daqiiqa 90 falfalman falamare kamsaf arab qabdatan ani wan virusin corona nam america khumd iblamaf shanjali tifit sanyi nam jibbu america fe samullat nam president trump man murti wali gal america te fulachu fobbe fatefi wan heddurat walfalman ummat uge fatisu fialan namu tanirat yadu fiqan itigafatam tun kore biyo le sar republican rona mcdonald regat twitter irrat barresiteni daqiiqa 90 sunetti at real donald trump Yadi Jaba, Mali Famalar de Benekis Akla Chuka Banifi, Karor Joe Biden, Gibir Dabalu, Ujiba Le Sufi, Naga Hawas Kenala Fisuf Kabu Agar Si Sejet. Democrato Bebekamo Kesale, Senator New Jersey, Cory Booker, Kanijet, Erga Twitter Rattergen. Donald Trump, Duru Laran, Yadena Mafura Chudabun, Lafin Bulchin Sisatini, Bitana, Ufati Ge Sejet. Booker, Namduran Joe Biden Walini, President Tumarat Waldurgum, Odunduvati Devin. Manenya taf dugati America corona fjeranitin gabaid abani akkasara kun jiran amma le lafti gennadde mujirti bukka guddat ful durnam jira cabbille nakanum bukka cabbi khaysa tammo nami akkuduri khani altaayitin sagale nyaad dugati lakanum akkamana dudani ngolol fannammo corona sodatan corona yaddo saati bukkaati cabbi ti an fanat tammo corona kunin don fofo kana mo flu saati kasiru firat walte dabalameteni guddo nammi dudan daaje dani sodatan America ti manenya taf dugati nam heddu gadalan manenya taf dugati New York ti amma nama parke di dami shanika hol sensi sudan dan lokana mota sensi sudan dan San Francisco leni torbanum kan keza tanum tolchu na old Chicago nam parke di dami shanira afurtama tol sensi ti omta te fuyu bokab jabbin dumnani manenya taf dugati hagduri le qala huji dabani khasara ne yacho America keza hagamati manenya taw hanam manen sagale khum dibbeto ko jalati ege corona ndufe huji dabani qofa manejeda waldam manenya ta America Ministeri Haja ala Amerika Mark Pompeo mantoti China la kofsan dikota ane rakken gudda kees jirani jede rakko sani dubbachu wada galef akwaat kanillen tanerati Beijing woli galti gafat China jala biyika amanti rakko hamtu kees jirt injirtu jele Pompeo ni yo maltu Italian daget jechi Pompeo kunini yo vaat kanif China len woli galte falamsi satate ganna la mandurat ratto woli galantani hare sufiya ujiran kanajet tatulle wanni jari kunini garamanti ti wangar gararat woli nojachu fdirese ummata base dubbati injirtu Vio e fanno romoja caso giltan. Professor Mesfin Waldemariam e aiuto budabe. Professor Mesfini aiuto siasati fin. Nam council emergenama Etiopia e ia bumbekane. Arna ganne sagaltamatro budabe. Siasa Etiopia raleti kitab hedduba berresegel. Mumme ministeri Etiopia Abiy Ahmed. Professor Mesfini. Fakken kapsona gati fin. Nam wanka batijabe fatu jeletin. Duisa takkamale gadde jere damad. Zonot kibriati fin. Ana nadda konta. Kuta Etiopia kibriha jereni. Makaba facciufi. Gara man marisani fin waligala nijeren. Murti tanalle kore federation iman marii biyo lesa dabar fatani jel. Yonatan Zebdios, odun wergen. Jalanne nutin.
Buchi sananno Ethiopia kibba ya kajet ujalatika gurmaan godina kapa, daro, shaka, bench, shako, omodiafi ana adda konta yotan godinalen kun to kumadan manamare ngurmau sagale gutun tole jadani juru abya in manamare godina kafa kajadani amandura manamare godina kafa bulchin sataun akka gurmau murtin darbe kalesa gumyari fachisam jiramejra manni mare godina dauro si murti wal fakkata dabarsunsa be kamera hala amandura turefi bua haqadi negde hawasumma siyasan gargaramu ummanni tesuma lafa wal fakkata fiyada wal fakkata qaban mari athani kanaf gaun ifsamera gamakanin bulchan godina dauro obotakle bazab bulchisa tokko jalatti gurmau sagale gutun murtin darbe kun ummanni siratti mari achu ifsan erga gurmani boda hundu barcuma tokko cala kargatan garu giddu galese sata kaje marin kan murtefa mutaun ifsamera murtin kunis kore dabata kan enyumma mana mare federation ni erga munsabe kamejra godinalen kan dubbatanin ala motumman federala stay manni mare federationi akata gurme suratti wan dubbatan injiru jechudan jonathan zavdios hawasa raga bazer
wano bolideto ayale toni matankani bellam guyade betin dabarsan mani murti godin shawa baha sila arda wan isani matankani rat murti fkanu fkabati bolideto namo wabimbo fgafate tene kale mani murti waligalati dame oromiyat atitrikasan bellam dibid dabarsan muktar jamalin werke
meesha warana seeran ala qabachuudan mana murti ol ana godina shawabaha ti himanna irakanjiran obbo ledetu ayale tin welqabate daddachi himanna diyate seerota ilallatanin welcina qabetinin haddatti murte kennu daf bellamate ture amalle bellama bira gafate tinin jira obbo ledetun labsi kuda tokkotorbata mi jaa murakuma lama fi kuda lama keyeta digdami lama murasadi cabsani tinin meesha warana seeran ala harkatti argame tinin jira jechuudan kan himate abbana langa salmile yero dura himannichi sadarkaye katiti gafachisu hindandau jadani abukatolen obbo ledetu dihe sanirati murte kennu ture manni murti weli gala godne shawabaha daddacha fulbana kuda lama barakuma lama fi kuda sadi dihaten yero gaha argadde tinin galme seeran walbira qabu hindande ni kan jede ture fi hardas galmen dihaten te yerodan dimmich lalu akka hindandenne kunis hanqina hojuma ta mana murticha wante ifa magafachudan bellama bira gafa fulbana digdami sadde barakuma lama fi kuda saditti murte kennu daf bellame tininjira daddacha gama bira guyya kalesa mana murti wali gala oromiyatti daddachi dabbi dabe baha dimma wabinga dilakifamu obbolidatu ratti abban halanga oliyenna dan e fatin welqabate tinin falmi gama gamana dage fate tininjira falmi datenille abban halanga wali gala oromiya obbolidatun wabidan bahalitinin biya ala yala fiyo kan de mantati kan accin badu danda anifi sababa lamaffa obbolidatun nama siyasa fi de gara 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 qaban wantanif raga himanna sani ballesu wandanda anif manni murti akka wabin isan gadi hillakifne falmetinin de setininjira mormi falmi abba halanga ratti yada kan de san abukatolin obbolidatu ayalew obbolidatun nama kanan durelle yalaf irredde dewidan biya ala dematinin ture fi dimmota siyasa heddu ke sanama darbe wan ture kanan duras wan him badini sababa amma badu fi qabu jaccan falmanijiru obbolidatun yala baqatsani yalamu dibe onne wagga darbe tasani bellamni kennamef irra darbe jira kunis dibe corona tif satila mummansa ol ana daraga jedu kan de sanifi fayyansa balake satti kan kufe jedani jiru mormi abba langa raga doksu danda ajadame dia tefille raga fi mesha warana jedame hundiyu harkasani osojiru ragan dokfamu danda utokolle hinjuru jeccu dan falmatan oboledatun dabalatanis gada daddachaf kennanin motumman mesha warana ofisati nahidachisen nahimate wabi akirratti gafata min qarshi kuma dibba qabsi sulle hanga amma seeran ala hida keessatti argama jechuudan mana murtichaatiif iyyatani jiru mana murti wali gala oromiyaatti daddachi dhaabbi baha oromiya falmi bitamirga erga caqaseen booda dhimma wabi obbo ledetu irratti murte kennuudhaaf gaafa fulbaana digdami ja'a bara 2018 tibeellame jira gabaasa sagalee ameerikaatiif muktar jamal adamaarra
akawarri lafa jedhutti naannoo amaaraa magaala baahir daar keessatti manneen seeraa ala ijaaraman hedduutu babal'achuu jira manneen seeraa alaa kunin duraan ijaaruu lakkisanii amma itti deebi'uu jiran Asteer Misgaanaa oduu achi ergiteen.
Kana dhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Presidenti United States Donald Trump is itana presidenti biyetti durani Joe Biden filannu presidentu ma sadasa dufu gegge samuf wal falmi marsa dural kandabre gegge sanratti wa imammata wali ratti dubbin wal dauf jeccho tarrafso walitti daddarbatan gabasa Mike O'Sullivan tujbetu deeta.
Falmi presidentu ma kadimamtota laman giddutti jalqabe battana gara falmi cimaatti darbe. Kan sadarkaa addunyaarraa lubbuu miliyoona tokkoof Yuunaayitid Isteetsi keessaa immoo lubbuu 200,000 ol galaafate waa'ee COVID-19 jalqabasaa ture.
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
Presidentiin kun karooraan qabu. Waa tokkoyyuu hin finne. Rakkoon kun hagam ulfaataa akka ta'e baatii guraan dhalaa qabee beeka ture jedhan. Trump gama isaaniitiin deebii bu'aa qabu kennuudhaan hoogganuu isaanii dubbatan.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators and now we're weeks away from a vaccine.
Gaawonii arganne jirra, haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskii arganne jirra. Meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru oomishneerra utuu si ta'e meeshaa kanan oomishtu. Amma talaallii dhiyeessuuf torbanneentu nu hafaa jedhan. Biden wabii eegumsa fayyaa uummata miliyoona 20 gatii gaariidhaan dhiyaatu akka inni dhaabbatu gochuuf yaalii Trump godhan fudhatama dhabsiisan. Trump akka jedhanitti kun faallaa heeraati. Namoonni inshuraansii ofii akka hin filanne uggura. Biden immoo karoora isaanii inshuraansii fayyaa kan Obamacare jedhu jalatti namoonni dhuunfaa inshuraansii duraan qaban qabaachuu danda'u jedhan.
They can, they do, they will under my watch.
Akka yaadan dhiyeessetti ni danda'u jedhan. Kaadhimamtoonni lamaan wal dhaggeeffachuu waan dhabaniif falmichi karaa bade.
Obamacare is no good. We made it better.
Inshuraansiin fayyaa Obamacare jedhu gaarii miti nuti fooyyessinee jirra jedhan. Trump Biden eegumsa fayyaa mootummaan deeggaramu kan fedhan ta'uu qeeqan. Qabxii falmii kabiroon immoo du'uu haadha murtii Ruth Bader Ginsburgiin duwwaatti kanaaf barcuma mana murtii olaanaa guutuuf nama filachuu ture. Trump kan safuutti cichan haadha murtii Amy Coney Barrett kaadhimuudhaan adeemsi dhuga ba'umsaa akka jalqabamu kan beeksisan innaa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduu keessatti filannoon pirezidaantummaaf sagaleen kennamuu jalqabamitti. Baayden akka jedhanitti eenyuyyuu haa injifatu barcuma Ginsburg kan guutu pirezidaantii sadaasa keessa filatamu ta'uu qaba jedhan. Uummanni Ameerikaa kaadhimamaan mana murtii olaanaa eenyuun ta'uu akka qabu dubbachuuf mirga qaba jedhan. Trump yeroon kamiinuu haa ta'u nama bakka bu'u moggaasuun itti gaafatama kootii jedhan.
We won the election and therefore we have the right to choose her.
Nuti filannoo injifannee jirra kanaaf isaaniin filachuuf mirga qabna jedhan. Hoogganaan duula filannoo Trump falmii sanatti gammaduu isaanii dubbatu.
I think what viewers saw was President Trump who was in command of every moment of the debate and I think they saw a weak Joe Biden.
Daawwattoonni falmii ture irratti olaantummaan kan geggeessan Trumpiin yoo ta'an Joe Biden immoo dadhabaa ta'uu isaanii waan hubatan natti fakkaata. Biden gaazexeessaa falmii sana geggeessu bira gargaarsa barbaadutti yeroo waan guban natti fakkaata jedhan. Xiinxaltoonni immoo gama isaaniin akkas jedhu.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over.
Biden enna dubbatan yeroo baay'ee sekandii 10-20 yookaan 30 argatanii qabxii jiru dubbatu. Sana booda pirezidantichaan irra deddeebi'uun haasaan isaanii adda citaa ture. Kanaaf falmii sana eenyutu injifate jedhanii gaafachuun gatiin qabu. Sababiin isaas pirezidantiin falmiin pirezidantummaa akka hin jiraanne mirkaneessaniiru jedhan. Falmiin pirezidaantummaa kibxata kaleessaa galgala pirezidaant Doonaald Tiraampiif ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayiden gidduutti geggeessame laalchisuudhaan yaadi dhiyaate. Joo Baayiden akka paartii ofiitti dubbataa turan garuu haalli isaa irra hedduu jechaan wal dha'uuf mijataa ta'uun qeeqa dhaqqabsiiseera. Dura teessoon koree paartii biyyoolessaa kan Rippaabilikaanotaa Roonaa Magdaaneel falmii sana booda fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa maxxansaniin Doonaald Tiraamp daqiiqaa 90 falmii geggeessame irratti deebisanii akka filataman ofitti amantaa dhimmoota amansiisoof ajaja fakkaatu uumuudhaan imaammata Joo Baayiden kan dilaala guddisu dalagaalee balleessuuf nageenya hawaasa keenyaa amanamaa ta'uusaa gad xiqqeessu jechuun qeeqanii jiran. Dimokiraatonni beekamoon gama isaaniin falmii sana kan irra aane ittaanaa pirezidaantii duraaniitii jechuudhaan akkaataa Tiraamp falmichatti geggeessan marsaa lammataaf akka hin filatamneef sababa gahaadha jedhan. Doonaald Tiraamp kijiba isaanii of tuulummaaf hoogganaa isaanii kan maalna dhibdeetiin biyyattii kana kuffisaniiru jechuudhaan kan pirezidaantummaaf Joo Baayden waliin dorgomaa turanii keessaa ba'an senatarri Yuunaayitid Isteetsi Koorii Buukar tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. Keessumaa pirezidaantichi kanneen olaantummaa warreen adii leellisan qeequuf tolan jedhin hafuu isaanii qeequudhaan innumaayyuu qophaa'anii akka turan gaafatan jedhan. Kanneen falmii sana daawwatan Washington Postiif yaadawwan sadarkaa addunyaa kan qopheessu Keeran Asiyaa Dabalatee hedduun kaadhimamtoota lamaan gidduutti haasaa walitti deddeebisuu kan jeeqama guddaa uume mormuudhaan qaanii sadarkaa biyyoolessaatii ittiin jedhan. Falmiin marsaa duraa xumurameera. Falmiiwwan lama immoo baatee hongoloolessaa keessa geggeessamuuf jiru.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo qalbiin hawaasa addunyaa waa'ee filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti xiyyeeffatee jiru kanatti Afrikaa keessatti taayitaa ijoo ta'e tokko irratti wal mormiin ka'ee jira. Namni siyaasaa biyya Chaad Muusaa Faaqii Mahamat nama isaan dorgomu tokko malee dura teessummaa koomishinii gamtaa Afrikaaf lammata filamuuf deemaa jiru. Deemsi isaanii dimokiraatawaa miti. Kanaaf yeroon kaadhimama dhiheessu aga baatii sadaasaatti dheereffamuu qaba jiru qeexxoon gabaasaa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa argite soratu dhiheessa.
Itti gaafatamaan koomishinii waldaa Afrikaa Muusaa Faaqii dipiloomaatii Afrikaa olaanaa ta'uu fi dorgomuu jira. Akkam malee filatamteedha. Haa taatuuti immoo innummaan qofti hopha dorgomuun tunine biyyi 55 waldaa Afrikaa tana guddoo dheekkamsiifti. Namni kun waan fakkaata ta'utti hin jiru waan uummatee ardii Afrikaa biliyoonii 1,300,000 fedhu ta'utti hin jiru jedhaniin. Warri dheekkam kun akka waldaan Afrikaa waajjirri isaa Itoophiyaa qabu kun dorgommii jijaaf dheeresseetiin namni dhibiilleen itti daramee dorgomu fedha. Waldaan Afrikaa kun ganna furilleen duratti waan akkanaatiin dhufe gaafas nam sadiitti irra dorgomee jedha. Warra tana falmuu jiru keessa tokko Sarfoo Abebrees yoo waan jira appii Google Hangout irratti VOA ittiin.
How come that 4 years down the line at the same time we are having only one candidate?
Akkamiin mara ganna furiitti baruma kana kanatti namummaan tokko qofti dorgoma. Maaliif namni tokko qofti dorgomaa jedhanii gaafachuu jiran? Dorgommiin nam sadiin taatiin nam tokkoof akkamiin taatii jedha. Xiinxaltuun siyaasaa Institutii Qorannoo Nagaa Afrikaa Kibbaa Leslie Lou Vaudran tuni filannoo bulchoota Afrikaa malee filannoo uummataatii miti jetti.
The IU Commission Chairperson also has to represent the continent on the world stage basically when it comes to Africa.
Itti gaafatamaan koomishinii waldaa Afrikaa addunyaa irratti ardii kana fuula bu'u hariyyummaa Afrikaan Awurooppaa Chaayinaa fi tokkummaa mootummootaallee waliin qabdu keessa qooda guddaa qabaachuu akka sa'iitii tiyyaatti jetti. Tanumaafuyyuu itti gaafatamaa guddaa ardii Afrikaa fuula bu'u qabaachuu mallee jedha. Qabsaan tokkummaa uummata Afrikaa Daaniheel Mwamboonu haga nama hedduu filannoo tan irratti dorgoma argatanitti filannoo tan agzii jaa tursuu malan jedheetiin Nairoobii irraa Google Hangout'een VOA'tti. Namni kun laafin koomishinii waldaa Afrikaa waan hedduun hima.
He has displayed a lot of incompetency in the organization and.
Hujii waldaa Afrikaa irratti jiruu fi tadorgomeef irratti iyyuu laafin guddaa irratti arguu jiran rakkoo nama Afrikaatii fi sanyii Afrikaa kan addunyaa keessa jiraniyyuu dubbachuu hin dandeenye. Waldaan Afrikaa horii muummee hin qabne balleessi jedhetti himachuu jiran fira fiidhaan achitti wal qaxaran jedhanii himatan. Ganni hedduu keessatti waldaan kunin hujii silaayin hojjadhaa jedhee yayyabameef suniyyuu hin guunne jedhanitti himatan. Waldaan Afrikaa mallaqa warri keessa beeku jedhutti herregum biyyi durii isaan bitte fereensaa jal jira. Ganna 18 keessatti warra waldaa Afrikaa bulchuuf filan shan keessa afuri warra biyya Afrikaa ta durii Faransaay jalatti bultu keessa filan. Warri akka nama dhibiin dabalameetiin filan fedhani akka sarfoo fa'aati immoo waan hedduun deekkaman. Anaaf dhaabee kiyyaalleen akka ni jenne. Anaaf dhaabee kiyyaalleen herregum tokko qabna. Faaqii Mohaammed nuun ta'u. Nam ganna afraan dhufa Afrikaa bulchuu danda'u miti. Jijjiiran feena ammum feenallee. Nam hojii tanaa dorgome ta akka Arikaanaa Chiwomboorii Kuwaawoo. Iyyannoo dorgommii fi waajjirri waldaa Afrikaa keessaa iyyuu barbaadanii dhaban tunin waan takka hin argin jedha. Waldaan Afrikaa vaayireesii koronaatiif jedhee namni haga ji hedduuti iyyuu asitti walitti hin dhufne. Akka dorgommiin koomishinii waldaa Afrikaa kun kophumitti jirtu hin dhaabattu nam kun fudhan ijaan mallatteessee jedha. Abeedreesin yoo akkuma kanaan deeman ammoo filannoon tunin jalqab ganna dhufu irra taati. Muusaa Faaqii kophuun dorgomuu jira. Warri kana morma ammoo namni tokko kophaa dorgomuu manna hedduu waliin dorgomuu wayyeedha.
Kadhagaachistan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. manni maree bulchiisa naannoo Tigraay korasaa torban dabre geggeesseen paartileen filannootti hirmaatanii garuu barcuma argachuu hin danda'in paarlaamaa haaraa amma filatame keessatti sagalee malee barcumoota 15 akka qooda fudhatan labsii bahe sagalee wayyabaa raggaasisee jira. Murtii kana paartiin bilisummaa Tigraay fi paartiin dimokiraasummaa Simbaa simatanii jiru. Paartiin saalsaayi wayyaanee Tigraay immoo kun kadeemsa dimokiraasii dadhabsiisu jechuudhaan morme. Paartiin kabiraan baayitoona paartii jedhamu immoo walga'ii 17 kanarra geggeessu irratti ejjennoo isaa akka beeksisu ta'uu dubbate. Gabaasaa Mulgeetaa Tsibaa jaalannetu dhiyeessa.
Manni marii bulchiisa naannoo Tigraay torban darbee gumii geggeesseen paartileen filannootti hirmaatanii garuu barcuma argachuu hin dandeenyeef paarlaamaa haaraa kan bulchiisa naannoo keessatti sagalee tuun argatiin barcuma 15 akka hirmaataniif labsii dhiyeessee ture caalmaa sagalee raggaasiseera. Akka labsii raggaasifame kanaatti paartiin baayitoonaa barcuma sagaleen argate tokko irratti dabalataan barcuma kabiroo 7. Paartiin bilisummaa Tigraay barcuma 5, paartiin saalsaayi wayyaanee Tigraay barcuma 2, paartiin demokiraatawaa Asimbaa barcuma 1 akka argatu murteesseera. Paartiin bilisummaa Tigraay barcuma argachuuf yaadee filannoo kana seenuusaa kan ibsan itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa Dr. Dajan Masgaba ta'us garuu uummanni yaaddoo qabuun akkasumas paartii biyya bulchaa jiru keessatti hoogganni caasaa gadi uummanni bilisa ta'ee akkan filanne waan godhaniif barcuman argatiin hafnee jedheera. Manni maree bulchiisa naannoo Tigraay. Itoo nuti sagalee hin argatiin barcuma 5 akka argannu gochuu isaanii simanna yaada keenya beeksisuuf nu gargaaraa jedhan Dr. Dajan.
አሁን ያለ ድምጽ በምክር ቤት ውስጥ ተሳተፉ ተብለናል። ይሄ ምን ማለት ነው? ህግ ይጣሳል? የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ይጎዳል? አከሩ ይሄ ሁሉ አይተናል። እኛ የናጽነት ታጋዮች ነን። ሀገረ ትግራይ ለመስረት ነው ዋናው ዓላማችን።
ሰገሌ አርገቱ ባተንዩ መነመሬ ከሰጥቲ ህርማጣ ገደመራ ከነጎቹን ማሊፍ seeratu cabee hundeensa demokiraatawaa Tigraay ni miidhaa isa jedhu laallee jirra nuti qabsaa'ota bilisummaati biyya Tigraay hundeessuu kaayyoo keenya kanaaf carraanuu kenname yoo gargaaramne deemsi demokiraatawaa gufatu hin jiru inumaayyuu bu'a qabeessa ta'a jedhanii kan nu kennames kadhannee otoo hin taane labsiin ba'ee seenaa jedhamaa waan jirru itti hirmaannee yaada keenya tarkaanfachiisuuf carraa gaariidha jedhan Dr. Dajan. Sagalee tuun argatiin mana mareetti dabalamuun hojii paartiin biyya bulchaa jiruuf amaamota ta'uudha jedhanii kan yaadan jiru jechuun kan gaafataman Dr. Dajan paartiin biyya bulchaa jiru bu'aasaaf yaadee kun akka murtaa'u gochuu mala nutis murtii kana bu'aa keenyaaf oolchannaa jedhanii.
ህወሓት ዴሞክራሲያዊ እንዳይመስል እኮ አይደለም ዓላማችን። ከሆነማ ይሁን ዴሞክራሲያዊ ቢሆንልና አገራችን ቢያመጣ ምን ችግር አለው?
ካዮን ኬንያ አድብልሱማው መተ ትግራይ ዮካን ህወሓት ዴሞክራታዋ አከም ፈካን ጎቹ ምቲ ዴሞክራታዋ ተኤ ቢየ ኬንያፍ ዮ ሆጀቲ ረኮ ማሊ ቀባ ካዮን ኬንያ ቢየ ዋንተኤ ጨራ አርገመ ከናን ገርጋረምነ እንጂ ፈኖ ጎንፈነ ጀነ ያና አከኑ ተኡቲ እት ገርጋረምና ጀደኒሩ kana yeroo jennummoo kaayyoo keenya dhiifnee akka kaayyoo TPLFiif ooluun goonu kaayyoon keenya sagalee keenya uummata dhageessisuudha waltajjiin kun bu'aa waan nuuf qabuu fi hojiirra oolchinaa jedhaniiru Dr. Dajan. Miseensonni paartii bilisummaa Tigraay yeroo mana maree seenan akkuma miseensota mana maree kabiroo uummata walitti qabu hoogganoota mootummaa biraas odeeffannoo argachuuf mirga qaban akka kabajamuufiif gaafannee irraa jedhaniiru. Ejjennaa wal fakkaataa qabaachuun paartiin demokiraatawaa Asimbaa murtii mana maree kan simatu ta'uu ibsee jira. Seera ba'e kanaan sagalee tokko yuutuun argatiin barcuma 2 kan argate paartiin saalsaayi wayyaanee Tigraay murtiin mana maree kun seera kan cabsee fi deemsa demokiraatawaa Tigraay kan gufachiise jechuun mormee jira. Paartichaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataa fi miidiyaa ka ta'an obbo Kinfe Haddush murtiin kun deemsa demokiraatawaa Tigraay yaadaanis haa ta'u hojiin waan gumaachu kan hin qabnee fi dorgommii gaggeeffamu kan dhabamsiisudha jedhaniiru.
የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን ፓርቲክላሊ ያለ ድምጽ ወንበር ለተፈካካሪ ፓርቲዎች በመስጠት አይደለም የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን የሚረጋገጠው የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን የሚረጋገጠው
ፓርቲ ሞርቲቶታ እቱ ሰገሌ ነርገቲን በርጩማ ካርገተን ጎቹን ደምሰ ዴሞክራቷ ትግራይ ከስታ ካን ምርከኔ ሱሚቲ ካን ካን ምርከኔ ሱ ፓርቲ ለግዱት ዶርጎሚ ዱጋቴ ገገሱዳ ዶርጎሚ ዱጋቴ ካን ገገሱ ፊሞ ወልተጂን ሲያሳበል ለቹ ቀባ Iban parti biye bulchaji rungudam angkacu yokan abamu kabakana senna demokratawate ijaru retti ful lefacuk amna male bayi argame retti niti jiranir. Sababinsas bayi nam margan buwa demsa turera madde wante ef. Demsa turemmo gari wanin turre parti len murkitota sagale bayi gadi buwa argatan kanaf biye demokratesu dursu kabak jiranir. Sera hara filanno bodan ufes infutan nujen.
ህግ ደግሞ ወደ ሐራ ተመልሶ አሰራም እንደሚታወቀው ስለዚህ አሁን የተመሰረተው መንግስት ቀደም ብሎ
ሰሪ ዱበት ዲቢኤ ካኒኖ ጀነ ተኡምበ ከማዳ ሞቱማ አመጅሩ ዱራምባቴ አዶለሰቴ ሰለብሲ ፍለኖ በኤኑን ደፈሜ ካናት ሰረ ፍለኖ ቦደበይ ዱበት ዲቢ ሰኛከው ጀቱ ጎቹን እንደንዳሙ ካነጎቹን ሰረ ጫፍሱ ለጀደኒሩ ሰኒ ፍለኖ አከተራው ጀልቀባ ካሴ ፓርቲን ሳኒ ያደዲ ሳከቱረ Patin biya bulchaa jiru fudhachu waan dide mana mareen hin mirkanaa'in hafee jedhani gara fuula duraatti sirni filannoo sirraa'u qaba jedhaniiru. Barcuma argate tokkorratti kan biroo torba akka dabalamuuf kan murtaa'e paartiin baay'atanaa sanbataaf dilbata dhufu walgahii gaggeessuun murtii tokkorra akka ga'u odeeffannoon jira. Miseensonni hangi tokkommoo murtii kana kan hin fudhanne ta'u sabaa himaa hawaasaa irratti ibsaa ka jiran ta'u Mulugeetaa Asbahaa. Makalir raga basir.
Kur radio segala Amerika seganta afan romoti.
Kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calak isu sinif esina.
United States akka murtii gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa 2231tti mirga jiru fayyadamuudhaan kansalaa onkoloolessa 18 umuramuuf jiru uggura meeshaa waraanaa dabalatee uggura tokkummaa mootummootaa Iraan irratti deebistee jirti. Pirezidaant Doonaald Tiraampis niwukilara Iraan misaayilaaf deddeebii meeshaa waraanaa kanneen deeggaran waltaaleef namoota dhuunfaarra uggura haaraa kan daldala alaa to'achuu dandeessisu ajaja sadarkaa olaanaa dabarsaniiru. Ministeriin hajaa alaa Mike Pompeo tuuta'uuf ibsa kennaniin ajaja sadarkaa olaanaa kan pirezidaantichaan uggura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa hojiirra oolchuuf akkasumas kanneen uggura tokkummaa mootummootaa jalaa miliquu yaalan itti gaafatamtoota akka taasisu meeshaa haaraaf cimaadha ittiin jedhan.
Our actions today are a warning that should be heard worldwide. No matter who you are, if you violate the UN arms embargo on Iran, you risk sanctions.
Hojiin keenya har'aa akeekkachiisa naannoo addunyaatti dhaga'amuu qabu. Eenyuun yoo taate yoo uggura deddeebii meeshaa waraanaa tokkummaan mootummootaa Iraan irra kaa'ee cabsite uggurri sirra kaa'amu mala jedhan. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun United States Kelly Craft bolli nagaa eegumsaa uggurri meeshaa waraanaa Iraan irra kaa'an yeroo isaa kan dheeratu erga gochuu dhabee booda United States tarkaanfii dhiyeenyaa kan akka fudhatte tuqaniiru.
As I have said repeatedly, when it fails, we will not.
Akkuma nurra deddeebi'ee dubbatte yeroo haalli milkaa'u didu nuti immoo dhaabbannu. Abdiin dogoggoraa kan walii galtee niwukilaraa Iraan fedhii niwukilaraa Iraan of keessaa qabaachuu danda'a jedhu miseensota gola nagaa eegumsaa itti gaafatama isaaniirraa maqsuun qabu. Murtii 2231 irratti akka ibsametti uggura jiru irra deebi'uun kaa'uuf itti gaafatamatu irra jira. Biyyoonni miseensota ta'an itti gaafatama seeraa irra jiru ni ba'u Iraan irras deebisanii uggura ni kaa'u jedhan. Gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Robert O'Brien bulchiinsi Iraan cicha qabu eegee jiraachuu yoo hin dandeenye United States uggura tokkummaa mootummootaa Iraan irra kaa'e deebisee kan rakeessu waliigaltee niwukilaraa Iraan kan bara 2015 mirkanuu kennuufiisaa tuqanii jiran.
The Iranian regime has repeatedly lied about its nuclear weapons program, its archive and denied access to international inspectors. Today's actions send a clear message to the Iranian regime.
Mootummaan Iraan waa'ee sagantaa meeshaa niwukilaraasaa waa'ee tuullaa meeshaa waraanaa irra deddeebi'ee kijibuudhaan to'attoonni sadarkaa addunyaa akka hin seenne dhorkee ture. Tarkaanfiiwwan har'aa amala akkasiif obsi akka hin jiraanne mootummaa Iraaniif ergaa ifaa ta'e dabarsa. United States hawaasa addunyaaf ergaa wal hin gaafachiisne dabarsaa jirti. Kanneen Iraaniin jajjabeessan gocha hamaa Iraan irraa fagaachuu qabu jedhan. Meeshaa niwukilaraa Iraan yookaan dhiibbaa isheen fiduu dandeessu isa jedhu faana dha'uun qabeenyaa balleessuurra mootummaan Iraan kan uummati Iraan barbaadu biyya badhaate akka jiraatu gochuu qaba jedhan gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa O'Brien. Pirezidaant Tiraamp Iran yodan di negenya filajuk tolejet, Amerikan cinashe akka abattu, mul inatti dubbatani rujetchur an gulalan harra yada saat umra.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Nagaatti bulaa.